must you got green, yeah, yeah.
Hey.
Gachi B. Show them you a biggie boy. Waonyeshe sijiwezi kwako niko hoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi. You make me feel ulala. Kichizishe niwe goi goi. Nipeleke nirudishe niwe wako toi. Nilekeze niamrishe kwako sicho moi. You make me feel ulala. Kwa pet michezo ya mito. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lami wako mwajiko. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song. Hear this song. I wanna make this your favorite song.
Kwangaka nime pigwa na shoti. Ukinigusaka moyo kana kwaga kama kame pigwa na shoti. Uriwa mutimu kama chokoleti. Nikilamba na imba
ulala.
Uwe mzuri kamdori yeti. Kila nikikuna na imba
ulala.
Namuna simbaka yuko Lindon. Kule DM tampiga nyundong. Na nyumbani neka swimming pool. Sunapenda kogelea. Uwe mtoto kamtanga. Katoka majini jini.
Ulala.
Unanikosha koka shanga. Siba nduku shani piga pin.
Ulala. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song. Hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ulala.